Yeah, man, we can say, baby girl. If you want to go, you can go. Yakwazi uziphilela mna ndindodwa. So, if you want to go, yeah, sure you can go. Ndifuna utungaxwaka mna gele undlalile. Uthando lwam lonke wena ulidlakazile. Into bendiyibona bendikubona ujabulile. Kanti wena gele ufuna undibona ndikhalile. Andifuni uxoka imali yam ikhukhuzile. Ucinga siyathandana kanti vele siyadlalana. Uthando lukhona kum ulenza ibhola uyalikhaba. Apha semhlabeni bhibhi gele usizawuxakwa. Inoba bendirongo ngokuxelela uba namali. Yazi bhibhi gele abantu wena awubazi. Aa ntombazana usiyamcela awumazi. Masivele siyeke, when the time is right mhlawumbi iyophinde yenzeke. Oh, ndithandile bra, nami ndithandile. Thanks for everything, izinto ezininzi uzitshintshile. Ungugelo right uzokufumana ukuwinile. Bendicinga uba fanuba kulo mjolo thina sitogether. Kanti bendingayazi ukuba naziza ndiwela. Ucinga ndisisidenge mna xa ndikuyekile. Oyini bhibhi gele nawe mani ubhanxekile. Jonga bhibhi gele mna andiyimbatha. Kuba bengcolile benzodibhakisha impahla. Apha kusekothando nje thina siqhelene. Le nto bese yenza gele ikhange isebenze. Lomlana wandishiya, 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 wandishiya. Ntombazana ndisakudinga, uthando lwakho vele mina ndisakudinga. Ntombazana please buya ekhaya, iingubo ngoku ziyabanda. Awufuni ulalela, wena useke uhamba. Sixabana week nodali, into yalo mculo yena akayithandi. Nama ndijampi, ngoba lo mculo nyane mna ndiyawuthanda. Uthi mandiuyeke kuba ndiyamjongisa. Or else thina vele sohlukana. Vele ndinandaba, vele ndiyamthanda lo mntana nalo mculo ndiyawuthanda. So, ngeke ndimuve apha. Ufuna utungaxwaka mna gele undlalile. Uthando lwam lonke wena ulidlakazile. Into bendiyibona bendikubona ujabulile. Kanti wena gele ufuna undibona ndikhalile. Andifuni uxoka imali yam ikhukhuzile. Bendicinga siyathandana kanti vele siyadlalana. Uthando lukhona kum ulenza ibhola uyalikhaba. Apha semhlabeni bhibhi gele usizawuxakwa. Inoba bendirongo ngokuxelela uba namali. Yazi bhibhi gele abantu wena awubazi. Aa ntombazana usiyamcela awumazi. Masivele siyeke, when the time is right mhlawumbi iyophinde yenzeke. Oh, ndithandile bra, nami ndithandile. Thanks for everything, izinto ezininzi uzitshintshile. Ungugelo right uzokufumana ukuwinile. Ndicinga uba fanuba kulo mjolo thina sitogether. Kanti bendingayazi ukuba naziza ndiwela. Ndicinga ndisisidenge mna xa ndikuyekile. Oyini bhibhi gele nawe mani ubhanxekile. Jonga bhibhi gele mna andiyimbatha. Kuba bengcolile benzodibhakisha impahla. Apha kusekothando nje thina siqhelele. Le nto bese yenza gele ikhange isebenze.